shankisupplier.com.
Sizo narudia tena hapa Bongo zibiti azipigwani.
East DJ Sizo.
Kondeta chagrali narudia tena hapa Bongo zibiti azipigwani. Shahidi, shahidi, Allah no shahidi. Habibi, habibi, wendo nyonga kalia kini. Nakinita na kam kam, wepani zam zam. Imirizika na maba yake. Anishi ham ham, minai dam dam. Kini wangu, kini wake. Nakinita na kam kam, wepani zam zam. Imirizika na maba yake. Anishi ham ham, mina tam tam. Kini wangu, mini wake. Nimepata, tumepata na na kam kam, wepani zam zam, imirizika na maba yake. Anishi ham ham, minai dam dam. Kini wangu, kini wake. Nakinita na kam kam, wepani zam zam, imirizika na maba yake. Anishi ham ham, minai dam dam. Kini wangu, kini wake. Nimepata, nimepata na
Supplier!
Supplier!
Supplier!